tuxedo cause as it go better. Mbalule zibi
Rankin. Mr. Reason. Why is it up on
exclusive people have the call. I call a bullet Nala Bola one. After good song, if you are Mami Samba, put it on your makeup, kali chika shana. Tosa kuna meboza, baby geo, vivaleko. Tosa kukuya, faka ponseko. Limba usachosa, mimba yo. Na wishi wa mwana uka kusunga mailo. Limba, usazipaya limba. Mimba, usachosa mimba yo. Limba, usazipaya limba. Mimba, usachosa mimba yo.
Limba, yeah. Pogofona anali kuti baby ndi kukonda. Lero akupasa mimba, saka mbapovo kusunga, yeah. Usamulekelele akuchosese mimba iwe. Mwana ni madaliso oloni wa irigo, yeah. Usamuzirile akutaise mimba iwe. Mwana ni madaliso oloni wa mchikololo. Limba, sikavuta pempera iwe, yeah. Mwana ni madaliso safi ziba.
Limba, hey. Usazipaya limba. Mimba, usachosa mimba iyo. Limba, usazipaya limba. Mimba, usachosa mimba iyo.
Limba,
Kosa gamaria magata rena we moza maji we amakata dina chila fionse muma boko ya fumu one day kutapa mundu ya novela ya fumu muli shtawa ya za nishtawa ya sana nishtawa la sa nishtawa lwa sana zistawa la sa ziste waze san kumulaba koni koko nishtawa sesa wifunya zungalimbia kaba nipule zidwa wifinya zungalimbia kaba nipule tiswa fiali pita kada bebele shpiki shafenga watu nine koka mole fio shkriki shazie
ana kunama. Sasa kakusia, he will spend the rest of life with you, oh no. Anakunama. Sasa kakusia, he will spend the rest of life with you, oh no. After kupasa mimba, he run away, oh no, no, no. Limba, usazipaya limba. Limba, usachosa mimba yo. Limba, usazipaya limba. Mimba, usachosa mimba yo.
Exclusive, pick up the call.
Gala ya mbale, balule zidibe. Nyamata wise band, Crispin Morocco.
Okay, you act like you don't know me. TJ Bullocks.
One call.